Wanna book, wanna book, wanna bling bling ninyo. Wanna box ka machoko, machoko mo ka mabano. Wanna book, wanna book, wanna bling bling ninyo. Wanna box ka machoko, machoko mo ka mabano.
Karada, kuna watu wa wajali, kuna wadhi, forms out. Story mob, akipasi wangwai Buda to the left, na sita padali Usha kijicho, usave mbanga Toka kijiko, akire kindaba Chunga masnishlo, maizo manyoka Fimbo kwa vitra, raba utaomoka Tero topiga, tutembui mipaka Manzi, anapenda nikimlamba kwa paka Nimebweka ya, yeah. Wamezeka ya yeah. Madharau tu, wamebeba ya yeah. Maski ofivi kama jege Wakibot, tumeenda na ndege Alikandwa kama ngano Kwa mazishi, diyo iyo rogano Hata una demo, janiko na tano Kikam kuchill, waka waka prakando Skia, skia, hapa kwa nabiti Skia, skia, baby pigwa miti Skia, skia, nione hizo titi Skia, skia, baby itabidi Oops, I'm sorry for the mess Kama una doubt, kuda wacha kunitest Leka, 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 leka less Teka, 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 teka test Yeah, na kama una bo Yeah, I do Juani anymore.
Nio, I wanna go. Nio, I wanna go.
Wanna go, wanna go. Yeah. Wanna blink, blink, minyo. Yeah. Wanna bounce, kama jogo. Yeah. Macho kubwa kama bano. Yeah. Wanna go, wanna go. Yeah. Wanna blink, blink, minyo. Yeah. Wanna bounce, kama jogo. Yeah. Macho kubwa kama bano.
Yeah. Shika paka power, kama kawa, kama dawa. Baby kali nama, miiti ni dawa. Kauna umo na chawa Utamu wa nyama kwa nyama Ni iti wa nyama Mimi ndiyo waya Kiki za mapara zitakecha fire Ukileto ngongo unakula ngoto Ukitema mboto titie kwa shoto Toto kuloko zimeja soko Zivi kishika mongo Leta commotions Lambo kilolo Sambo kitoko Rada mithili ya chele na poko Mistari on point kama bairo Hakuna kulala kwa idaro Kuswim ni dufu mpararo Fenda zile trae simtaro
Wanna bo, yeah. Wanna bling bling minyo yeah. Wanna bounce kama jogo yeah. Macho kubwa kama bano yeah. Wanna bo, wanna bo yeah. Wanna bling bling minyo yeah. Wanna bounce kama jogo yeah. Macho kubwa kama bano yeah. Wanna bo, wanna bo yeah. Wanna bling bling minyo yeah. Wanna bounce kama jogo yeah. Macho kubwa kama bano yeah. Wanna bo, wanna bo